Bob Boy Cas Bob Mac.
Los P Angels. One time on the Lil Zambia. You know what we do with the boy Ponyaks.
Ulikuwa mariachi ya mwende fayo kusova. Imilandu shimo esho nde fayo kusola. We uka mkuba pondo, kuno tawa kola. Aba machiki kuno tulabola. Ukubomba tulabomba nomba tatufola. Okubomba tatubomba inchi tokula kola. Walikuwa tana wananga ni kuno queen. Vena yonse ni malezi. Awa ewa bombesha. Apa so, wale sombola. Awa ewa ex minor. Lesa na wapala na vena. Muno, M-Towni. No street vendor. Uyu e kansena. Washtisha plot.
Imo,
1 to 20. Welcome kuwa pondo. Kodi mweni, zanku ishibishe kukuwa pondo. Welcome kuchingola. Welcome kuchingola. Welcome kuchingola. You are welcome kuchingola. Mwaise ni kuchingola. Mwaise ni kuchingola. Welcome kuchingola. Welcome kuchingola. Welcome kuchingola. Welcome kuchingola. Welcome kuchingola.
Shout out to all the hard workers. I'm a bus drivers. Na ma taxi drivers. Na ma conductors. Kuno tuveta tiama transport officers. Na bonsa washtisha fifi ya psana psana patauni. Na wena mwaiseni. Tuali kuatane mila wasa kuno queen. Iwave FM 90.1. Kokoliko FM 94.9. Lize FM 106.1. Niggas from the West Kopala. Afro Fire Bravo Records and Danger Zone. Jojo Sounds Indimba Chingola Photo Studio. Newa mbechi lui mbwechi. Never lost P Angels. Umwina kasompe. Abena kasompe. Mapchika. One Mulu John. Say boy. Tike. King Knox, I see ya. Lasters Barbershop.